Bila takuni gopa si uli ni show me uta wine choka atangengu kama uta koki ni kota so wine that booty baby wine that booty suna jona penda yako tu sampuli wine that booty baby wine that booty suna jona penda yako tu sampuli twende dondosa wine that booty baby wine that booty niko chizi kambi flani niko fiti yo ni mistari kuzendika niko kuna tunguna tuko fiti tuko sawa yo na kuna jirani anadai mpango kando yo ati anadai ni mdondowe kama indi yo nizi shike nizi chape mbaka zilale yo kawa ngore ndio mtaani sema ngori yo nasi sako si ni mrembo siyo sare yo ana mahaka yo ni bamba yo ni mada yo kutoka jana hadi leo mi umtaka yo taka yo taka yo taka 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 yo 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 nizi yo dondo sama Dondosa, why that booty, baby, why that booty, Jackie? Kuna vitu mi upenda, sikila mahali mi uenda, kipikini bamba ni mependa.